kadija sey seerno wallira rewɓe larɗuɓe gam burna maɓɓe moƴƴa ɗumi keɓuɗo
sey seer aka irday
ir hawta gollida no hakkunde amin dow fi pirtol ɓalli e golleji junngo nder golleji junngo ɗimin gatta minen gaɗa salbettiji ko moytirte ɓandu komin gaɗirta gudi CICR watti nokkuje golle kewɗe nder kominiji ɗin dow jonde amin ko watta minen rewɓe larɗuɓe min keƴa koye amin minen jetta Allah gam nokkuje golle pirtaɗe ɗe fuu no woni no golle
bayla ka e keɓuɗon hannden nder burna moɗon dalila hawta gollida o
min he hoore am demmu komin golliditta e CICR nokkure golle am toluyel pamarel gonnon kando saami gonga Allah mi heɓi bayle dow fi gurna am ngam joni miɗo woodi nokkure golle ko hoore am miɗo firta muraduji am miɗo walla woɓɓe miɗo woodi dow ɓiɓɓe ɗiɗo goduɓe nyaw ƴakku waɗi duuɓi komi dartako dow neɗɗo fuu mi wi'a walla kam suka am nyawmun ummake min koltake no woɗiri min gatti sukaɓe amin lokkol nomin giɗiri min pukkake to woɗi minen gaɗa muraduji amin fuu no
woɗiriba
dane de gattata yaade e worɓe e rewɓe ballirteɓe ɓe enda
gaka sinayi wodayi
deni Allah waɗi neɗɗo heɓi balla no handi tarsino faa woɗa golla e ɓerne worre tawattu yande fuu na fewre wakkati on ɗon gonɗo no walle no heɓan sembe ko wallirima minen wakkati ko CICR warno to amin faa wallamin deni min gala minen gaɗa ko woɗi nden CICR dilli accimin tittinkinako lobbo momin godi waɗi hunde fuu ko anachel ƴami CICR namin lildi ardiɗo amin min ƴami muradu gon to fuu no firtanamin muradu on ɗon sayni ko ɓurɗum sembe
wallahi din ndi CICR manatirse to kunni mbasa hinarano
ayadu lay